Na-na-na-na. More blessed before they don't mess. These things, but I'm a boy. Joe McKinney, Wamba. Aha! Wubawai. 255 sound. Kiwiva mpenzi Nite nipakue la zizi Shambani kumelala doro Alina misenti sina From the morning up to night Nimelala nikisali Nipate visenti kidogo Nikutunze kimwari Kwenye nyumba mwana mke matunzo Na kwenye nyumba mwana umenguzo Wangu kitu na vumiliari Anapanga mbatu Si raisi baby Kukubali minawe tutapasa Chunga chunga maneno oh, yeah. Kwenye nyumba yetu Na kuwalenda That's why I'm marrying you
That's why
We marry baby That's why I'm marrying you
That's why
Na kupenda That's why I'm marrying you That's why I'm marrying you.
Marry you, marry you, marry you.
Oh na 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 na, you're the only one, baby. You're the only one, my boo.
You're the only one, baby. Only one, baby. Oh na na na,
you're the only one.
Yeah. Si kwa kusikia sikia wala si kwa kujaribu jaribu mama milosi ungesha ni haribu ya kusikia ulisikia sikia sikio kazi yake kusikia mana walisha jaribu mapenzi bila ya utaratibu na miminia na utaratibu siache watu haribu nia kweli natoka gero na still near Tupac Shakur mana duri is for love
Mungu ametubariki ulikuwa nami kwenye dhiki tangu sina mpaka ninacho mpenzi nipe kidore chako
nikuchape wing miaka nenda miaka rudi na imalizia kwako sina budi nipenzi na tuifanye makusudi me I feel good and good daily daily daily
that's why I'm marrying you
that's why that's why
that's why I'm marrying you
Boy, boy, on the beat.